mwaramutse neza dususuruke dususuruke zose zisange ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu vewa akadomo com mu biganiro umuziki dususuruke kandi adresse ni radio yacu @gmail.com na Facebook ni VOA radio yacu uherezo nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara ususurukane nabawe
murakoze kunyakira kuri radio ijwi rya Amerika ntangire mbashimira mwebwe abanyamakuru cyane cyane Thomas Kamirindi aba nitwa Nisabwa Abdul Seif aba ndi mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba karere ka Rwamagana umurenge wa Gahengeri ndatashya inshuti zanjye harimo murumuna wanjye tugizwe nayo hakurikizaho n'umudamu wanjye Mukawera Liliane n'abana harimo Breze Bruno na Noera hakurikizaho n'ababyeyi banjye papa na mama hakurikizaho inshuti zacu ziri mu karere ka Gatsibo hamwe n'abantu batuye i Rwamagana mu murenge wa Mwurire hamwe n'abaturanyi duturanye hano muri Gahengeri harimo Tayici hamwe na boss wanjye haba Mutake Doris abatura indirimbo utamuriza ya Kamariza cyane cyane ishimije umunyamakuru wa radio rya Amerika Thomas Kamirindi hamwe n'umuryango we hamwe na seri wanjye murakoze
Nisabwa na urakoze cyane ikiganiro cy'umuziki dususuruke umunywanyi w'ijwi rya Amerika yatwoherereje kuri radio yacu @gmail.com urwandiko rurerure rufite umutwe gushimira Thomas Kamirindi arandika ati mushobora gusoma ubutumwa bwanjye mu kiganiro cya dususuruke nta kibazo ariko sinifuza ko mwavuga amazina yanjye. Nshuti yanjye, ndizera ko ubu uri kunyumva. Icyifuzo cyawe ndacyubashye pe. Urakomeza rero uti uwo ubutumwa bugenewe bwana Thomas Kamirindi. Nshuti zacu mwese mbanze mbisegureho rwose munyemerere ubu butumwa bwe mbusome. Aragira ati bwana muraho neza mbifurije ibihe byiza n'umuryango wanyu. Muri make mbandikiye ngira ngo mbashimire uburyo mutugezaho ikiganiro dukunda cyane cyadususuruke. Impamvu y'umwihariko mfashe icyemezo cyo kubashimira, nagira ngo mbabwire ko nashimishijwe cyane n'ikiganiro mwatugejejeho ku itariki ya 12 ukwezi kwa mbere 2019 ku ndirimbo yitwa Scarborough Fair. Mu by'ukuri iyi ndirimbo nanjye ndayikunda cyane kuva kera. Naherukaga kuyumva mu mwaka w'1996 aho yari soundtrack mu ikinamico imwe yigeze kunyura kuri Radio Rwanda. Icyo gihe nigaga mu mwaka wa gatandatu primaire. Ubu ndubatse mfite umuryango n'abana. Nyuma yaho nakomeje kujya nyibuka mu mutwe, ariko bitewe no kutamenya uko yitwa nari narabuze uko nayishakisha ngo nongere nyumve. Ubu kuva nakongera kuyumva nkamenya uko yitwa ndetse n'amateka yayo mbikesha mwebwe, sinshobora kumara umunsi ntayumvise. Nukuri mwankoreye umuti ku mugani wa yihamvugo igezweho ubu. Hagataho kandi nagira ngo mbisabire ikintu kimwe nk'umukunzi w'ikiganiro cyanyu. Muzarebe uko mwazakora ubushakashatsi kuri za ndirimbo za kera z'inyamahanga nyakwigendera Victoria Nganyira yakundaga gucishaho mu kiganiro cya Waruziko, maze nazo muzajye muzidukinira rimwe na rimwe kuko zari nziza cyane. Sinzi titre zazo kuko nari nkiri muto, wenda nazagira amahirwe yo kumenya zimwe muri zo. Nongeye kubashimira by'umwihariko ubwitange n'umurava mugira mu gushimisha abakunzi b'umuziki muri rusange. Mukomereza aho, turabemera kandi turabashyigikiye. Musuhurize kandi Focus fashaho, nawe ndamukunda cyane. Ese asigaye abahe ko ntakimwumva muri iki kiganiro? Nshuti yanjye rero ndagushimiye cyane rwose, nanjye nkwifurije ibihe byiza n'umuryango wawe. Focus fashaho ukunda ntagikora kuri iyi radiyo Ijwi rya Amerika. Yarasezeye ajya kwikorera ku giti cye, ariko aracyaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo umuziki ndetse yarabikomeje kuko ni umuhanzi, nabyo ndizera ko ubizi. Gusa rero nkwiseguraho gusa ntuzarambirwe, indirimbo za kera nyakwigendera Nganyira yacishaga mu kiganiro Waruziko kuri Radio Rwanda, ntamenye uko zitwa, nanjye byangora kuzishaka muri discotheque yacu hano kuri Radio Ijwi rya Amerika. Gusa nkwemereye ko nzabaririza mu bantu batandukanye, abo tuziranye n'abo baziranye, ndahamya ko tuzagira icyo tugeraho. Amahirwe azadusekera, ndabyizeye. Komera rero urakarama. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, umuziki ikiganiro dususuruke. Adresse ni radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Ohereza nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara ususurutse inshuti n'abavandimwe.
Amazina yanjye nitwa Mukawera Liliane, nkaba ntuye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Gahengeri, intara y'Iburasirazuba. Ndatashya umutware wanjye witwa Nisabwa Abduru, ngatashya papa na mama, ngatashya abana banjye harimo Breze, Bruno, Noela, ngatashya bakuru banjye na basaza banjye bose, harimo uwitwa Uwera, harimo uwitwa Irafasha, harimo uwitwa Albertine, harimo uwitwa Erike, harimo uwitwa Jemusi na Kazungu na Gahirwa. Nakurikizaho n'abaturanyi harimo Taichi. Nakurikizaho n'abandi harimo Mabukwe na Data Bukwe, nkasuhuza n'uwitwa Banja na mama we n'umudamu wiwe, nkasuhuza n'umunyamakuru bita Thomas Kamirindi na Diane Nina Hazwe na Venancia Mukankusi, nkaba mbatura indirimbo Inashi ya Christophe Matata. Murakoze.
Ne Eugenia Mukankusi. Eugenia.
Eugenia Mukankusi.
Yego, urakoze cyane Mukawe. Akandi kantu Mukawe, iyi ndirimbo ubundi ntabwo ari ya Christophe Matata, ahubwo ni ya Ben Rutabana. America turasusuruka buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo Facebook VOA Radio yacu hasingizwe umukiza Ferdinand uri Kigali mu Rwanda yatwandikiye kuri radio yacu @gmail.com ati muraho na uraho se Ferdinand utinejejwe no kubandikira mbashimira kuri gahunda nziza zitandukanye mutugezaho mu kiganiro cy'umuziki dususuruke mu mindirimbo ya Liliane Kabaganza yitwa Abiringiye Uwiteka murakoze hasingizwe umukiza Ferdinand rero ngiyi Abiringiye Uwiteka
Ooh, 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 ooh.
dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika. Muri iyi minsi abantu batandukanye nanone bakunze kunsaba ngo bakeneye indirimbo Inuma ya Mihigo Kizito. Nshuti zanjye nkunda Inuma ngiye ni nayo nshorejeho ikiganiro dususuruke cy'uyu munsi. Mbibutse gusa ko dususuruke zose uzisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuveo.com ahanditse ibiganiro umuziki. Dususuruke kandi adresse ni radioyacu@gmail.com, Facebook ni VOA Radio Yacu. Mugire wikendi nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.